SGI RKO Circo Media.
Somoe pika chai tunywe minawe, wambea washindwe pata nafasi ya kunongona. Tena uzibe masikio usiwasikize, unipende mimi wengine uwapoteze. Na dunda dunda mzigo mempata punda, mechoka kuguza donda. Na dunda dunda mzigo mempata punda, choka kuguza donda. Usije niona fala, siku kikosa kula my baby. Usidhani kama mekukosea.
Baby tuendele na mapenzi yetu, makosa nisame, nisame, nisame. Wachawi wasoge moye mbali yetu. Mababy wakeme, wakeme, wakeme. Oma, wanapata oma, tunavyopendana. Oma, venye tunafatana wanaumia sana. Oma,
sura tabio na maringo mwendo, mtoto kifua mikuku mdondo. Natetemeka, natetema. Parapo joto unipepe, baridi kali unikumbati. Nishike usiniachi, mana we wakwangu. Na dunda dunda mzigo mempata punda, mechoka kuguza donda. Na dunda dunda mzigo mempata punda, mechoka kuguza donda.
Baby tuendele na mapenzi yetu, makosa nisame, nisame, nisame. Wachawi wasoge moye mbali yetu. Mababy wakeme, wakeme, wakeme. Oma, wanapata oma, tunavyopendana. Oma, venye tunafatana wanaumia sana. Oma, nijali nikujali, unipende daima. Oma, endelea kunimeza, usije nitema. Oma, oh, oma, baby, baby, oma. Oh, oma, inawapana. Oma, baby, oma.